Yomikuno, baby, kwa kumeja kuchapa fimbo, sina wimbo, kumbo. Mimuza kumuza genge, itakupa mwicho nacho, baby, penzi usiritese. Maisala, kuna mafisi, pia wasikuteke. Nikapa gawa, nifute, nifute, nifute.
Nifute mimi kwa wengine utapa gawa.
Shike, nishike, nishike.
Usisikia mengi, baby, wangu kacha chao. Acha kutu na shuri, mbono na jitesa. Nishida, first I'm right here, I ain't gonna wear. Me no wear when I'm me, alizena pea. So rest fry away, rocky mooney day. Don't care what is niches, what is say. Wanajutaka uni ache mimi, uni mwagi mimi. Sharon, awajui mina we wapi tulipo toka. Wakitona tukitando wanashoboka. You are my baby, you are my first lady. You are my baby, baby.
Sio sili, penzi langu kwako msija gaili. Ndungo makini, paka watu wapagawe. Mauno ya ndani chumbani, paka wanule wenyewe. Nifute, nifute, nifute.
Nifute mimi kwa wengine utapagawa.
Nishike, nishike, nishike.
Usisikia mengi, baby, wangu kata chawa.
Nifute, nifute, nifute.
Shike mimi kwa wengine, baby, utacha chao.